adiga hadane qalbi gallo mugdiga habenki nuriyo nuriyo en nuriyo adiga hadane qalbi gallo mugdiga habenki nuriyo nuriyo en nuriyo adiga hadane qalbi gallo mugdiga habenki nuriyo waxta qof van ku fano markasta banana shida macaneyo qalbi dadkii gandowo adane wa ku yaduyo ay gandeeran marbo illo jacalkaga markasta liido qali ani hurda binki malado ali dadta binki malado adiga hadane qalbi gallo mugdiga binki nuriyo nuriyo en nuriyo adiga hadane qalbi gallo mugdiga binki nuriyo nuriyo en nuriyo I just wanna dance like Ali Danto baby ha hushon e gali labto I'm a like bakar I'm the nigga one like bakar I got go my way what I see nigga my day I'm in my diggies to this guy and I high star funka today this nigga's qalbi ganka delay kulli wadna hanka labahay shikada keena na na dila adam mada qaranka na udila niga hafadana na hukuma mebahi shakiku qaldama libahka istayana udigma libahka istayana udigma adiga hodanay qalbi gallo mugdiga habenki nuriyo nuriyo en nuriyo adiga hodanay qalbi gallo mugdiga habenki nuriyo